from Gasto Music Club.
Zela yo unyakana nange malungobe papaka wakawa kochihanda okay. Numba ulipanga una kwenye kalola unefa look back numba ulikuita zola so nice. Kukonda marinyi na kulia uawana spesi na zale ngulirie ina nyamwana meno kima support wa weshigo uomazo nole utofa katwala koko visazo so ungukone kereko msoni kechitala koko ikutisa niwe nanikoni just get it that left over lafu yene luna ninaniwe na it over yes I
mina walila to happen na ike kimia niye mupanga amuipange kono kushwa iweleke nina kushwa likonde kakubani mina walila to happen na ike kimia niye mupanga amuipange kono kushwa iweleke parari paramba.
Big shout out to all the new supporters across the nation.
Downloaded from GastoMusicBlog.com.
Para ririm, param.